Iindlela zakhe aziphengululeki, azinjalo na? Inkosi emangalisayo. Kumnandi kanjani ukuthemba yena. Uqinisekile niyena abanexesha elimnandi ngobu busuku. Kwaye nje ukuvula umnyango phaya imizuzu embalwa egqithileyo nokuva udade Getty ecula laa ngoma indala. Qhubeka ubambelele. Nje enye iyure. Ibuyisela iinkumbulo zebandla lam elincinci. Kana nje kwakuphambi kokuba ndimke ngelinye ixesha ukuya emasimini omsebenzi wobumishinari. Ndijongile ngoku kufunani uThixo kuqala apha phambi ekunqamlezeni lo mqadi mdala. Ndiyakhumbula uSammy Davidson waqaba oku yaphaya malunga namashumi amabini anesihlanu eminyaka eyagqithayo. Kwelinye icala ndicinga inayo uya kumchitha phi unaphakade. Icinge. Kwaye kanye apha yayingumfazi equleni noDaniel eMartin weengonyama. Oh bethu, izinto ezininzi zenzekile kusukela ngoko. Nje malunga nentsimbi yesihlanu ngale mva kwemini ndifumene umnxeba wentlekele osuka malunga namashumi amathathu amashumi amane eemayile ezantsi ephandleni apha womfazi ofayo kunye nesixabiseke kakhulu isihlobo umama kaGeorge Carter. Ndiye ndazi kwakukho abalungiseleli abaninzi apha bokuyibamba de ndibuyele emva. UEdith ube embi kakhulu naye kwaye ngeli xa sasiphaya Nkosi uThixo yeza ekubonakaleni kwaye udade Carter ukude kakhulu ekufeni ke sinombulelo ngoku ya. Kwaye ngoku iba lixesha lenkonzo yomthendeleko kwamsinyanana. Icinga imalunga nentsimbi yeshumi xana baza kuba nayo. Leliphi ixesha enilibekele ukuwunikeza? Nje nangaliphi ixesha e-CTC, bangaphi abaza kuthabatha umthendeleko ngobu busuku, masiboneni izandla zenu, oko, oko kuyamangalisa. Kulungi, funa ukuthetha nje igama okanye amabini. Mhlawumbi ndiyakubeka iwotshi yam phandle apha ukwenzela malunga nemizuzu elishumi, ishumi elinesihlanu, siyaqalisa umthendeleko. Ngoku, ngaba niyamthanda yena? Amen. Kwaye ndiyayazi niye naba nexesha elimnandi anibanga nalo ke ukuba apha singomzalwane uThomas Kidd nodade Kidd ukusuka ezantsi eOhio ndiyaqikelela bebephezulu. Oh, kulungile oko. Ndiyathemba isetayipini kwaye ndiyakuyifumana. Niyayazi abanikezeli bazintsuku nje ezimbalwa phantsi kwekhulu kodwa oko koko kundigcina ndikhaliphile ukubona abantu abafana nabaya. Ndicinga ndiyindoda endala kwaye phambi kokuba ndizalwe babeshumayela ivangeli kwaye ngoko apho ndiyindoda endala kwaye bona ukuba banakuphuma baze benze ilizwi labo livakale bathabatha nje iteyipu eshicilelayo baze baye ukusuka kwisibhedlela ukuya kwisibhedlela indlu ukuya kwindlu beshumayela ivangeli. Oko kulunge ngamandla. Amen. Qinisekile ndiyabavuyela kunye nabo bonke abo ababengxamele ezi nkonzo apha. Ngoku khumbula siya kuyibhengeza ngoku inkosi ithandile nje kwamsinyane icawa igqityiwe, nto leyo ababanga iya kuba malunga neyeshumi kaFebruwari ngokuba thina inkosi ithandile sifuna ukuthabatha ubuncinci isibhozo okanye ishumi leentsuku okanye mhlawumbi iiveki ezimbini kulaa matywina asixhenxe esityhileyo kwaye siya kuvakalisa amakhadi kubantu abasihambileyo ukusuka kufutshane kusuka ekhaya apho size sibazise kwaphambi kwexesha kakhulu ukuze ukuba bathabatha isigqibo sokuza kuhle. Siqinisekile siya kuvuya ukuba nani apha kwaye mhlawumbi inkosi yakusinika olunye udandalaziso lobukho bayo njengoko yenzileyo kwixesha eligqithileyo xana sathi sagqiba ngezigaba ezisixhenxe zamabandla. Ukhe wafuna ukuthandazela umntu othile ngokuba ndikhumbuleni lonke ixesha kuba ndingulowo owudingayo ngenene. Ngoku ndilihlobo olunentloni ngesiqu sam ukuthabatha la mashumi amashumi amahlanu emizuzu apha ukutsho into encinci ngaphambi kokuba siqalise kodwa masithobiseni iintloko zethu nje umzuzu. Nkosi uYesu, oh, idabi liyakuphela ngenye imini kwaye akusayi kubakho ogulayo ukuba athandazelwe kwaye akusayi kubakho boni bakhona ukuba baguquke. kodwa bawo ngeli xesha lomhla uyilonto uyiyo masisebenzeni ngeli xesha sinokukhala kokuba sisebenze kuko kuba iyure iyeza xana kungekho mntu unakho ukusebenza ngoku nje imizuzu embalwa nkosi ndiyakuvakalelwa kakubi ukuba ndiyenzanga ndiye ndavalwa lo nyaka ngaphandleni kokutsho amazwi ambalwa ngaphezulu ndincede bawo ndiyathandaza ukuba ndingatsho into ethile yakutyala ukomelela entliziyweni yabantu bakho yokokuba siyakumka apha ngobu busuku emveni kokuthabatha umthendeleko kwaye siyaqonda ukuba kumthendeleko kukho amandla israyeli wathabatha umthendeleko kuqala ezantsi eyiphutha waza wahamba 40 eminyaka ngaphandleni kokuba izihlangu zabo ziphele okanye iimpahla zabo ziguge kwaye kwizigidi ezimbini zabantu akubangakho utyhafileyo phakathi kwabo xana baphumayo entlango nkosi senze sikhumbule oko obu busuku njengoko sisondela kule yure inkulu egameni likayesu siyathandaza amen ukuba ndingathetha umxholo endithe ndawubhala phantsi ukuba bendiza kuqalisa kuwo ngale mva kwemini siya kuba lapha ngentsimbi yesihlanu kusasa kodwa ndifuna ukufunda nje ilizwi ukusuka enkosi ukusuka kwabase-efese isahluko sesithandathu umxholo we-12 kwaye nje ukwenzela imizuzu embalwa ukomeleza ngokuba umzamo wethu asingowokuzamana negazi nenyama ngowokuzamana nazo izilawuli nawo amagunya ngokuchasene nabaphathi bobumnyama beli hlabathi ngokuchasene noomoya abakhohlakeleyo kwiindawo eziphezulu oomoya abakhohlakeleyo kwiindawo eziphezulu kwaye ndingathanda ukutsala kokuya omncinci umxholo imizuzu elishumi okanye 15 okanye isiqendwana xebe ndifuna ukuyibiza ukhuphiswano ukhuphiswano luvavanyo lwamandla kwaye thina apho sine ukuvavanywa kwamandla sasiqhele ukuba amandiya ayeqhele ukubeka umlilo kwaye ebesaya kubeka amadoda amaninzi kwesi siphelo sentambo namaninzi kwesi siphelo kwaye ukuvana amandla ngokutsalana ngentambo ukhuphiswano lwamandla luyakutsala iqela eloyiswayo linqumle umlilo kwaye ngoku siyayazi kukho izinto ezininzi kwaye singakusekelezela oku okwemizuzu embalwa kukhuphiswano kodwa ndifuna ukuthetha okwale mizuzu ngokukhawuleza phezu kolona khuphiswano lukhulu olukhoyo oko kuphakathi kwebandla noSathane la mandla makhulu kaSathane kwaye sifuna ukuthetha ngamandla amakhulu kaThixo ebandleni lakhe ngoku olu khuphiswano lukhulu lube luqhubeka iminyaka emininzi laqalisa ezulwini kwaye uSathana wakhutshelwa ngaphandle waya emhlabeni kwazemva koko waba lutshaba kubantu bakaThixo kwaye kusukela ngoko wasebenzisa onke amandla akhe kunye nobuchule bakhe ukuzama ukutsalela abantu bakaThixo emlilweni okanye kwimililo yakhe kwaye siyayazi ukuba ngubani oyena unamandla uThixo unawo kwaye uThixo xana wanikeza abantu bakhe eyona nto awayenakho ukulwa uSathana ngayo yayililizwi lakhe ngoku ngokuba ilizwi nguThixo kwaye ngubani oyena onamandla kunoThixo ke ilizwi nguThixo kwaye ilizwi liba ngamandla ethu uThixo ebandleni uba ngamandla okutsalela uSathana emililweni yakhe athe wayenza kwaye ukutsalana kuyaqhubeka ngoku uYesu wathi kuMarko 16 egameni lam bayakukhupha iidemoni ngoku ndiyayazi oko yintetho endala yokuba abantu okanye kukho intetho endala yokuba kwaye ayindalanga kakhulu nakubeni abantu abakholelwa kwiidemoni kulo mhla kodwa into yokwenza kolwam uluvo kukulazi utshaba lwakho kwaye lwazi utshaba lwakho kwaye ziqeqeshele ukhuphiswano oza kuba nalo xana uhlangana nalo ngokuba uza kuhlangana nalo kwaye lwazi lona wazi awalo yazi yintoni amandla alo uzemva koko uziqeqeshele olu khuphiswano xana uhlangana nalo kuba yinto enye eqinisekileyo uza kuhlangana nalo kwaye ke ziqeqeshele ukhuphiswano.
Ngoko,
ukuziqeqeshela ukhuphiswano kufana nje nembethi manqini. Uthaba lwayo eza kuhlangana nalo phandle phaya kukhuphiswano ukulilwa. Umlwi wenene usoloko esazi kwaye efundisisa akhuphisana nayo. Ufundisisa ukubetha kwakhe, ayazi apho alwela ngakhona, okokuba ugobela phambili, ujingela ngasemva, ulwa ngesandla sasekunene okanye ngesandla sasekhohlo, ufundisisa konke oku, kuze emva koko, ukuba ungolungileyo ichule lomlwi, uzifumanela iqabane lokuziqeqesha ngokulwa nalo eliya kuthi lilwe nje ngakhuphisana naye umlwi. Kuba uya kukwazi konke ukubetha kwakhe xana efika kulaa ndawo. Kwaye ndicinga leyo yinto elunge kakhulu yokuba amaKristu ayenze, injalo loo nto. Kwaye ngoku, ukuba nifuna ukuqalisa ukuziqeqesha, qalisa kuYohane 3:16, umthetho omkhulu. Qalisani kanye ngokuya, kwaye okuya, kuya kumisa emgangathweni, uze emva koko niziqeqeshele izithonga zokuwisa, ukuba kuza kufuneka uzisebenzise. Wonke umntu uyakwazi oko. Kufuneka uziqeqeshele kulibetha utshaba lwakho. Kwaye ngalo lonke ixesha uThixo usebenzisa ilizwi lakhe. Kufuneka sikhumbule ukuba uThixo usebenzisa ilizwi lakhe ukoyisa utshaba lakhe. Ukuba uThixo angacinga okanye ube nokunika abantu bakhe nantoni engcono yokweyisa utshaba ngayo, ngebe uyenzile. Ke njengoko ndasoloko ndisitsho, xana uThixo esenza isigqibo, eso sesona singcono sikhoyo. Akazange kwafuneka aguqule izigqibo zakhe. Ke isigqibo sokuqala uThixo awanika abantu bakhe emyezweni we-Eden, ukulwa utshaba, yayililizwi lakhe. Babenqatyiswe ngelizwi lakhe. Kwaye ngoku utshaba liza kufundisisa ubuchule bethu ngelizwi. Kwaye ngoku uSathana wakufundisisa okuya konke ngokugqibeleleyo de xana weza kuEva. Waye nobungcono obuchule awaye nokubusebenzisa kuye, kwaye okuya wakukukuzathuza ngelizwi. Ngoku akusokuze ufune ukuzathuza ngelizwi likaThixo, likholelwe nje lona. Sukuzama ukulicacisa, sukuzama ukuliqikelela. Ngoku akunakumqikelela uThixo. Ke uThixo lilizwi, kwaye lenziwe nje ukuba likholelwe. Kwaye lawo ngamandla ethu, yamkela nje ilizwi, kwaye nabani uyayazi ukuba imbewu kuhlobo olulungileyo lomhlaba iya kuvelisa ngokohlobo lwayo. Kwaye sithabatha nje ilizwi, kwaye ngoku uEva waqalisa ukuma azathuze xana lona wacaphula ilizwi kuye okokuba utshilo uThixo uze ungadli kuwo, kuba ngomhla othe wadla kuwo ngalaa mhla usiyafa. Kwaye uSathana akazange angangqinelani naye, wathi ngokuqinisekileyo kunjalo oko. Kodwa wathi, uyabona, udinga ukuthile okutsha ukukhanya, into ethile encinci eyahlukileyo koko akutshiloyo uThixo. Kwaye ukuba uyayenza, uya kuba ngohlakaniphileyo nje kancinci, amehlo akho aya kuvuleka. Kodwa wathi, ke uThixo uthe siyakufa. Wathi, oh, ngokuqinisekileyo, yabona, naku uyawusizwa nje kangakaya, ngokuqinisekileyo kusayi kufa. Kodwa uThixo uthe niyakufa, kwaye oko kuyigqibile. Kwaye oko kwaphula okwakutsalana ukuvana amandla kukhulu ngoko, kwaze kwatsalela lonke uhlanga loluntu ekufeni. Ngokuba uEva waphulaphula ekuzathuzeni ngokuchasene nelizwi likaThixo, ngoku kulihlazo lokuba wayenza, kodwa sele igqithile. Kodwa ngoku sisanqatyisiwe, kwaye olwaqhagamshelo lwenziwa kuKristu uYesu. Siyakwazi oko, uThixo wasinika esona singcono isikhuselo sethu, njengokulula ukuthemba ilizwi lakhe. Niyayazi, kwaye abaninzi bathi namhlanje ukuba akukho nto injalo njengomtyholi. Bakholelwa ukuba yingcinga nje elula. Bayakukholelwa oko. Kwaye kukho abantu abakholelwa ukuba umoya oyingcwele yingcinga elungileyo, nokokuba umtyholi yingcinga engalunganga. Kodwa ukuba uyaqaphela, xana iBhayibhile ithetha ngomoya oyingcwele, wathi Xana yena umoya oyingcwele ethe wafika kwaye yena sisimela bizo somntwiso yabona ke yena ngumntu kwaye umtyholi ngumntu kwaye idemoni ngabantu ewe baziidemoni kwaye bayeza ngeendlela ezininzi kodwa bacinga ukuba luhlobo oludala loluvo indoda yayicambula kum apha kwiiveki ezimbalwa ezagqithayo wathi uyayazi into oyenzayo wenza nje ingqondo yaba bantu icinge into ethile xana ubaxelela laa nto ukuguquka nje kwengcinga ndahlangana kwanaloo nto ikwanye e-indiya ngelinye ixesha xana loo madoda angcwele phaya apho sasine ndiyakholwa esona sihlwele sikhulu endakhe ndathetha kuso kwisihlwele esinye esimileyo sokuba sisiqingatha sesigidi sabantu kwaye ndayibamba ngocalulo emoyeni kwaye babeya kubona umoya oyingcwele ebiza abantu kwaye ebabiza uso isihlwele uze ubaxelele izinto kwaye ubambise iingcinga zabo amaraja kunye namadoda angcwele bathi ufunda ingqondo yabo ke imizuzu embalwa malunga nesihlanu okanye isithathu begqithile ngomgca wokuthandazelo yaza indoda yayimfama yeza kwaye yayimfamekile ngokupheleleyo kwaye amehlo ayo ayemhlophe njengehempe yam ndaze ndathi ngoku nantsi indoda yayimfama nabani angabona imfama ndaze ndathi ukuba bendingayinceda bendingakwenza oko kodwa kuphela kwendlela endinokuyenza iya kuba ngokwesipho mhlawumbi ukutsho into ethile ethe yayenza kwaye oko kuya kunikeza ingcinga yokuba ukuba uthixo uyayazi ekwenzileyo ngokuqinisekileyo uya kukwazi oko iya kukwenza ke ndathi ngoku ekujongeni yona ndathi ngoku ingumnquli welanga ibe iyimfama iminyaka engamashumi amabini kwaye xana itoliki yakutshoyo kwakunjalo ndathi iyindoda etshatileyo yona umfazi wayo unokuba mncinci kwaye inoonyana ababini omnye malunga nesixhenxe omnye isithoba oko kwakunjalo ngqo ndabiza amagama abo into eyayiyo emva koko ukuphuma esihlweleni endaweni apho abantu babekhona nako kusiza laa msinga ngaphakathi yeyengqondo yinto ethile kuluhlu lofundo-ngqondo lwengqondo yabo ndaza ndacinga nkosi ukuba nje uya kundinceda ndidinga uncedo lwakho nkosi aba bantu bazama ukubekela oku kufundo lwengqondo kwaye ayinjalo kwaye wena uyayazi nkosi noko bendiya kubanika isibhalo awathi uyesu akenzi into de ubawo ambonise kwazemva koko ndaguqukela ukujonga kwindoda kwakhona ndayibona njengasentla phaya kumbona inamehlo nje alungileyo njengokuba ndinawo ndacinga ngoku lixesha ndathi le ndoda ngumnquli welanga ngoku iye yaba yimfama ndaza ndathi ngoku nabaya abapristi bamamohamed kwaye nabaya abapristi bamashiks amajain kunye neentlobo ezahlukeneyo zenkolo iibhuda ngoku le ndoda ifuna ukwamkela ukubona kwayo ngoku ubunokutsho ukuba inqule indalo endaweni yomdalo ndiyakholelwa koko nam kodwa naku sihleli ngobusuku ndathi kwaye sibe si namhlanje bendonwatyiswe kwitempile yamajain apho ishumi elinesixhenxe leenkolo ezahlukeneyo zaziphaya ukudlana indlebe nam kwaye zonke nganye kuzo ichasene nokristu zonke ngazinye ndaze ndathi ngoku kwaye abaninzi benu bantu benisezantsi apha ngoku ukuba ukristu akalilunganga kakhulu ngoko le ndoda ifuna ukulunga kwaye ngokuqinisekileyo uthixo wendalo owenza ihlabathi uya kuba kukuphela kwakhe unokuyinikeza ukubona kwayo oko kubhadlile ndaze ndathi ngoku ukuba nabani wenu bantu amamohamed apha yinkolo ekholekelayo ukuba umpristi womohamed unokuza apha aze ayinikeze ukubona kwayo ngoko ndiyakulandela umohamed okanye ukuba umpristi wombhuda unokuza aze ayinikeze ukubona kwayo kodwa makathi uthixo owayenzayo uthixo umntu othile unguthixo ndaweni ithile kuba kufanele kube njalo asinakuba nendalo ngaphandleni komdala kwaye iya kuthabatha umdala ukudala ukubona kulaa mehlo ibe iyimfama amashumi amabini eminyaka ukusukela ekujongeni elangeni icinga ukuba iya kuya ezulwini ukuba iyenzile indoda yenze oko ngokuswela ulwazi ndati yintoni nina abaprista bamabhuda eniya kuyenza niya kuguqula nje indlela yayo yokucina beniya kuthi ayilunganga banqula izinyanya zabo ezifileyo kazi ndati ngoku beniya kucinga ibinjalo beniya kuthi yayingalunganga kodwa yintoni ebeniya kuyenza beniya kuguqula indlela yayo yokucina kazi ndati yintoni nina mohammed ebeniya kuyenza niguqula indlela yayo yokucina ama-6 ama-jane kunye nanjalo njalo ukuguqula iindlela zabo zokucinga ndathi sikwanaloo nto ikwanye e-United States amawisile onke afuna ukwenza onke amabhaptisi abe ngamawisile kwaye amapentekosti afuna ukuthabatha onke amawisile aze awenze abe ngamapentekosti ukuguqulwa kwengcinga kodwa oko asikoko esithetha malunga nako sithetha malunga nothixo umdali ndaze ndathi ngokuqinisekileyo umdali uya kuthetha kwaye ngoku bendingayikukutsho oko ukuba laa mbono ubungathanga ube phaya konke konke ngoku ndathi ngoku ukuba lowo othe yena makabe nguthixo aze ayinikeze ukubona kwayo ndaza ndathi ngoku ndicela umngeni nawuphi umpristi okanye umraja okanye indoda engcwele okanye nantoni enokuba yiyo ize iyinikeze ukubona kwayo kwaye ndiyakulandela imfundiso yenkolo yenu niye nenza umguqulwa kwaye elo yayilelona lakhe lazola igquba labantu endakhe ndalifa yabona akukho bani wayenzayo ndaze ndathi yintoni eniyithulele kangako ndathi isizathu ninjalo kungokuba aninakuyenza kwaye nam andinako kodwa uthixo wezulu owavusa unyana wakho uyesu kristu thina esisicaka sakhe usandula kundibonisa umbono ukuba indoda iza kuzuza ukubona kwayo yabona ndathi ngoku ukuba oko akubanga njalo ngoko ndingandikhuphela ngaphandle kweindiya kodwa ukuba ibe njalo wonke umntu kuni utyala uyesu kristu ubomi bakhe ndingathanda ukunibuza bangaphi khona apha baya kunikeza ubomi babo kukristu ukuba le ndoda iifama ifumana ukubona kwayo niyababona abapristi beni akukho mntu onyukayo eze apha kutheni bengezi nje ukuba baye banixelela ukuba inkolo yabo inkulu kakhulu kwaye inamandla kakhulu kutheni umntu othile engezi aze atsho into ethile akukho mntu uzayo ndathi ngoko nina abantu phandle phaya kubani bona le ndoda imfama imile apha kwaze kwanyuka ugqirha ukuza kuxilonga amehlo ayo unikine intloko yakhe wathi imfama ndaze ke ndathi ngokuqinisekileyo imfama kodwa ndathi ukuba kwaye ukuba uthixo uyinika ukubona kwayo bangaphi kuni abaya kumkhonza uyesu kristu kwaye kangangokubona kwam inyambalala izandla ezimnyama ndaguqukela kwindoda ndaze ndathi nkosi yesu makwazeke ukuba wena unguthixo indoda yandibamba ngokundigona entanyeni kwaye phaya kwakuhleli usodolophu wasebombay ehleli phaya yambamba yamgona entanyeni ibona njengokulungileyo nabani onakukwenza yintoni eneneni ingamandla uthixo nguthixo kwaye usathana ngusathana ukuba kukholelwa kumtyholi xana ndaqalisayo ndaqubisana naye yonke imihla musa ukundixelela ukuba kukho mtyholi ngokuba ndazingcono kufanele ndilwe naye yonke imihla ke ndiyayazi ukhona umtyholi kwaye kufanele ube uqeqeshiwe xana uhlangana naye hayi ukuqeqeshwa kwipsychology hayi ukuqeqeshwa kwimfundo kodwa ukuqeqeshwa ngomoya oyingcwele amandla kathixo elizwi lakhe ukwenza lona libonakale lwazi utshaba lakho oh enjani ukukhohlakala into ayiyo indlela ebendinokuthanda ukuma ngayo apha ngoku ndihlale koko ya ndibuyele ngebhayibhile ndize ndinibonise indoda emva apha ihlangana ubuso ngobuso indlela kukhuphiswano nokutshaba bazinqabisa ngelizwi likathixo unowa waba namava ayo kwaye wayazi uba uthixo wayemxelele ukuba iza kunetha kwaye ukhuphiswano lwaluqhubeka phakathi kwenzululwazi kunye nelizwi likathixo inzululwazi ithi ayinakwenzeka uthixo uthe iyakwenzeka amen.
thing exists today. It will happen.
Lanto ikwanye ikona namhlanje iyakwenzeka. Iyenzeka. Akona amademoni kodwa uYesu uyawakhupha. Waye wanika ibandla lakhe igunya lokwenza njalo ukukhupha amademoni ngegama lami. Wakhupha amademoni asixhenxe kumfazi omhle ngenye imini. Waye wathi xana umoya ongcolileyo uphumile emntwini uya kwindawo ezomileyo ubuyele emva emva koko uzise asixhenxe amanye amademoni kunye nawo. Ngoku oko kubonisa ukuba umntu wayehlanjululwe kumademoni kwakukho into ethile yayikuye eyayiphumile. Umtyholo wayephumile. Ngoku xana umtyholo ephumile ukuba uThixo unikeza uThixo ithuba lokungena ke kwaye xana ephuma vumela umoya oyingcwele ungene. Sukuyiyekela nje phaya ukuba uyaguquka nje kwizono zakho uze uqhubeke ngoko uza kuba mandundu kunakuqala. Kodwa fumana la ndawo apho uSathana wakhe wahlala waze wayibanga. Yenze izaliswe ngumoya oyingcwele kaThixo kwaye ngoko uya kuba namandla elizwi likaThixo kuwe libonakalisiwe uze ukhuphele ngaphandle amademoni. Ukhuphiswano luyaqhubeka. Izikhanyisi zangokuhlwa ziyakhanya. Umoya oyingcwele kaThixo ukhona. Kwaye ngoku kumalunga nemizuzu emithathu kude kube lixesha eziya kuthi zivuthelwe ngayo iimpempe. Kwaye iya kuba sembindini wobusuku. Ngoko njengoko sishiya esakhiwo ukuya kwiindawo zethu ezahlukeneyo namakhaya ethu. Size sihlangane ngaphandle, size sihlangane nehlabathi. Masingenzi njengokuba senzile kumaxesha agqithileyo. Masihambe emandleni ovuko lwakhe. Masihambe egameni likaYesu Kristu nebhanile iphakanyiselwe phezulu kunye nokholo elizwini lakhe ukubamba ikrele lintlangothi mbini kunye nekhaka nesikrweqe esingcwele sikaThixo ukuhlangabeza utshaba ngokuba luba namandla nokumelela ngakumbi mihla yonke. Njengoko utshaba lusiza njengempuphuma, umoya kaThixo unyusa izinga ngokuchasene nalo ukuba sifikelele esiphelweni sezi zinto esithi thina kunye iimfihlelo zikaThixo zigqibekile kuthi. Sikhangele amandla angakumbi, amandla ochwile, ukuze sihlangane namandla angaphezulu ayakulichwila ibandla aze alithabathele kuzuko. Kufuneka sibe nawo. Masihlanganeni nowe-63 ngomcelimngeni ngokufana singabakhonzi boThixo ophilayo kwaye njengoShadrach noMeshach noAbednego bakudala asiyikuqubuda kumadimoni eli hlabathi kwaye sithabathe sibuyise le nto yokuba oko sithethe malunga nako kodwa masityhalele edabini. Ndiziva ngobu busuku njengoko siphulaphula ezo mpempe into ethile njengoDavide wenzayo ngoba busuku bobushushu oboyikekayo xana walala phandle phaya phantsi kwamatyholo emibhaka kwaye utshaba lalivuseleleka. Enjani iyure efanele yayiyo kuDavide? Elinjani ixesha kuye eleli phaya? Wayengayazi makenze njani, wayengayazi makahambe njani, ukuba wayesazi wayenganyelwe ngokwamanani. Kodwa konke ngaxeshani, weva isandi somoya ugqitha phezu kwamatyholo, wayazi uThixo umandulele, waze waya edabini. Ndivakalelwa yinto ethile efana leya ngobu busuku. Emveni komyalezo wobusuku obugqithileyo ndilele kweyona yure imnyama endakhe ndajongana nayo ebomini bam. Ndivakalelwa njengoIsaya etempileni emveni kokubona ezo ngelosi. Ndingumntu omilebe inqambi kwaye ndihleli phakathi kwabantu abamilebe inqambi. Kodwa phulaphula mna ndifanele ndihlangane nalo ngendlela ethile. Kwaye kuphela kwento ndilindele ukuva esasandi sivuthuzayo sigqitha kumatyholo womthi wombhaka ukuya kuhlangana noTshaba naphina apho lukhoyo. Sincede Thixo siyenze. Kwaye ngoku ndicinga ngumzuzu kude kube yintsimbi 12:00 kwaye owe-62 kunye nako konke okwakhe okugqithileyo mayibe kokugqithileyo. Masiphakame sime ngeenyawo zethu ngoku ngamnye womntu wonke wethu. Ukukhuphiswano luyaqhubeka ngamnye kuni. UPaulus wathi, sithi sizilibala izinto ezigqithileyo, zonke impazamo zethu zonyaka ophelileyo, ndiphuthuma ngokuxunela umvuzo wobizo lwaphezulu. Zonke impazamo zam endithe ndazenza kuyo yonke le minyaka, ndixolele ngazo. Thixo, ndixolele. Bandla, ndixolele. Kunye nolungiselelo endithe ndandasilela ngalo, ndivakalele. Thixo, ndixolele ngalo. Bandla, ndixoleleni ngeempazamo zam. Kwaye ndiyakuphuthumela ukuxunela kumvuzo wobizo lwaphezulu kuYesu Kristu. Nantoni ephethwe ngungomso andiyazi, kodwa ndiyamazi lowo ubambe u-1963. Masiphakamiseleni izandla zethu kuThixo ngoku, kwaye sithandaze ngendlela eyethu, njengoko sisenza iintlambululo zethu, kwaye sicela uThixo asincede ngawo lo nyaka uzayo. Bawo wasezulwini, njengoko simile apha, njengoko iingcinga ezininzi zisifa ezintliziyweni zethu kunye nangeempazamo zonyaka ophelileyo, kwaye njengoko sisondela ekufeni kowe-62 kunye nokuzalwa kowe-63. Oh Thixo, sanga singaba linyathelo elinye eliphezulu kwileli side sibe sinokubona uYesu nenkqubo yakhe. Wanga wonke umntu apha Nkosi emthandazweni ngelixa unyaka omdala usifa kwaye uzalo olutsha lwenyaka omtsha lungena. Yanga esomntu omdala isono nokungakholwa zingafa ziphume entliziyweni yethu, kwaye uzalo olutsha lungene kunye nowe-1963 njengesandi sovuthuza ngamandla umoya ongathi uzalise iziqu zethu, kwaye usenze sibe zizidalwa ezitsha kuKristu. Senze sibe zizicaka ezifanelekileyo. Xolela okugqithileyo kwethu, sikelela ikamva lethu, sikhokhele. Oh Nkosi Thixo, ngesandla sakho esinamandla Yehova, sikelela aba balungiseleli apha, sikelela wonke umntu, bonke abahambeli. Yiba nathi wena Nkosi, singabakhonzi bakho, kwaye siyazinikela ngokupheleleyo kuwe ukwenzela u-1963, okokuba amandla kamoya wakho angaba nolawulo olungaphezulu ebomini bethu nakubuqu bethu. Incede Thixo, sixolele kwaye usincede, siyathandaza. Vusa amadoda amakhulu anamandla, vusa amagorha emfazwe okhona. Vula ngalo nyaka Nkosi la mana ifihlakeleyo elalitye ngaphantsi kwelitye, kokuba sibe nokubona inkqubo kaThixo. Thwesa iphiramidi yobomi bethu Nkosi, beka intloko litye uKristu Yesu phezu kwakhe ngamnye wethu sonke. Yanga ezintle zakhe ezinkulu, iintsikelelo ezingcwele zingaba phezu kwethu sonke. Wanga umlilo kamoya oyingcwele ungeza phezu kwethu. Anga amandla ovuko angabonakalaliswa Thixo, indlela esikubulela ngayo wena ngobu busuku. Singabakho wena, siyazinikezela ngokupheleleyo kuwe Nkosi. Njengoko ndisiya ngaphaya ndingayazi apho okanye njani okanye yintoni endiya kuyenza, ndithemba wena Thixo uSomandla ukuba uya kundikhokela ongenangeniso umkhonzi wakho. Okokuba ndingasetyenziselwa kwimbeko nozuko lukaSomandla, siphe oko bawo. Yamkela imithandazo yethu, sikelela imizamo yethu, philisa abagulayo nabaxhwalekileyo ngokubini emoyeni nasemzimbeni, kwaye senze abakhonzi bakho. Siludongwe, wena ungumbumbi, sibumbe ngamnye kuthi ngendlela eyeyakho wena, ukuze sibe nokunxibelelana noKristu uYesu njengelungu lomzimba wakhe. Kuba oko sikucela egameni likaYesu nokwenzela isizathu sakhe nesizathu sevangeli. Amen na amen. Kurashara masikiri, shikiri ala masai.
My people, I would say unto thee that I am the one and only God, and beside me there is none other. I am the Lord of creation. I am the Word that became manifested unto thee. I am the Word that comes before thee even this night by the power of the Holy Ghost. Did I not say that I would come in like manner? Have I not fulfilled my word, every dot and every line? Oh, my people, I say unto thee, look up, for thy redemption draweth nigh, and it is even at the gates. I say unto thee that if thou shalt continue to humble thyself and not lean unto thine own understanding, but follow me, that thou shalt truly be found in favor in my sight. I say unto thee that thou hast seen my glory before thee, and thou shalt continue to see my glory if thou shalt remain in the truth as thou hast heard it. I say unto thee that many strange things may happen in the days to come. May thy word be established in thy hearts. May it be written in thy life that thou shalt not turn to the right nor to the left, but keep thine eyes single unto me, for I am a jealous God. And the days are coming to an end when all truth shall be revealed unto thee, and thou shalt stand alone, and yet thou shalt yet be together. And I say unto thee that none shall go away, none shall be left desolate, none shall be left without a guide, none shall be left without truth, none shall be left without comfort, none shall be left without their God, for I am thy God, and I am in thy midst. I see my people, I have heard their afflictions, I hear their cries unto me, and I shall deliver thee, even as I delivered my people of old out of Egypt. I shall deliver thee, even as I have come in the fullness of my presence, even as I have come in great power and in revelation. I shall be with thee, stand fast and move not, thus saith the Lord.
Enkosi kuwe bawo Thixo, sibulela wena ngezi zibongozo zonyaka omtsha ezisithumela ngaphandle namathemba kunye nentuthuzelo yokwazi ukuba ngako ukuthethwa kwala magama kula madoda ebengayazi ukuba umyalezo yinyaniso, kwaye wena usicela ukuba sime ngakuwo. Siya kukwenza konke oko esikwaziyo kwenziwa njani Nkosi, ukuma ngakuwe nangakwilizwi lakho. Samkele egameni lalowo owasifundisayo sonke ukuba sithandaze ngolu hlobo. Bawo wethu osezulwini, maliphathwe ngobungcwele igama lakho. Ubukumkani bakho mabufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoko isenziwa ezulwini. Siphe namhlanje thina isonka semihla ngemihla, kwaye usixolele iziphoso zethu njengokuba sibaxolela abo basonayo thina, kwaye ungasingenisi ekuhendweni kodwa sisindise enkohlakalweni, kuba ubukumkani bobakho namandla nozuko kwanaphakade. Amen. Inkosi inisikelele kwaye inigcine, kodwa abo ngoku bafanele baye emakhayeni abo ngoku yimizuzu emihlanu kamva, yimizuzu emihlanu kowe-63. Ngoku wanga uThixo anganisikelele, kwaye nina nifuna ukuhlalela umthendeleko, namkelekile nje ukuhlala. Siyakuvuya ukuba nani, asingomthendeleko uvaliweyo, ungowalo lonke ikholwa elikubudlelane noKristu. Namkelekile ukuhlala kwaye nithabathe umthendeleko kunye nathi, kwaye isizathu sikwenza oku kungokuba oku yinto yokuqala, siqalisa uhambo. Kwaye Israyeli ngaphambi kokuqalisa uhambo lwabo babulala imvana, baza batya amagqabi akrakra, baza baqalisa uhambo lwabo. Kwaye ndiye ndacinga kufaneleke kanjani oku ngobu busuku. Imvana ibulewe, ibe ilungisiwe isidlo, kwaye kusembindini wobusuku. Oko kuxaba lidlayo, niyayazi, embindini wobusuku. Ke masi ninaye nifuna ukuhlala kunye nathi nize nizilungiselele uhambo oluzayo oluleli ngaphambili. Siya kuvuya ukuba nani, uThixo anisikelele. Kwaye ninaye kufuneka nihambe ngoku, ningaya kumakhaya enu, kwaye uThixo abe nani de sihlangane kwakhona. Amen.
The rest of you may be seated, and then we'll start the communion. The sister will.
Abanye benu bangahlala, kuzemva koko siya kuqalisa umthendeleko. Udade uzaku kulungile mhlekazi.
Yeah, we meet.
Masicule kwakhona ngelixa silindileyo niyayazi kwabo abaphumayo bangathi cwaka uze emva koko lena yinto endilisekileyo ndiza kufunda into ethile kwisibhalo apha nje emzuzwini elunge kakhulu 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 kwaye ngoku masiyiculeni kwakhona. Masiqhawule nje izandla nomnye. Ukuba kukho nantoni engalunganga ebomini benu, laa mntu lapha othe wamenza ngokungalunganga, yiya kubo ngoku uze uyilungise. Angeza na umdlali wepiano eze ukuza kudlala ipiano, ndiyamcela. Ndinikela konke oku ezandleni zakho, mzalwana uNeville. Ixoxikelele mzalwana.
He careth for you. He careth for you. Through sunshine or shadows. He careth for you.
Masiculeni kwakho. Oh, kuyakuhle, masicule kwakhona ngelixa bezola. Balani nje amehlo enu. Bawo wasezulwini, sivuya kakhulu ukuba sikufumene oko kuyinyaniso. Kwiyure yethu eyona emnyama okanye ngokukhanya kwelanga, akaze ahambe emke okanye ashiye. Sivuya kakhulu ngako okuya esinako, intembelo yethu ayakhelwanga phezu kwanto ingaphansi kunegazi likaYesu nobulungisa. Siyathemba Nkosi, hayi kwindumasi yeli hlabathi. Sithemba, asisokuze sithembe oyena mntu obalulekileyo, kodwa kuphela kukweyama ngokupheleleyo kwigama likaYesu, indlela esikubulela ngayo bawo. Ngoku, simalunga nokuthabatha inxaxheba kwenye yambalwa awemvelo amanqaku wena owasishiya nawo. Enye yawo lubhaptizo, enye ngumthendeleko, kwaye elandelayo luhlambo lweenyawo. Oh, Thixo, singena njengondiliseko, sisazi ukuba le mvana yimvana yepasika. Olukhulu uhambo lwasentlango luleli nje phambi kwabantwana. Igazi kufanele kuqala libekwe esibondeni somnyango ngaphambi kwemvana yepasika ibe nokuthatyathwa. Thixo, xilonga iintliziyo zethu ngoku. Ingaba igazi liphaya, Nkosi? Ukuba akunjalo, siyathandaza ukuba uya kuliqaba kanye ngoku, ususe izono zethu kwaye uzigqume. Kwaye ziya kususwa kuthi, Nkosi, izono zelihlabathi ukuze sibe nokuba ngcwele nokufaneleka kubawo wethu ngoku njengoko sisiza kuthabatha umzimba negazi eliphalaziweyo lemfana yethu unyana kaThixo umsindisi wethu xilonga iintliziyo zethu njengoko sifunda bawo kwaye ngoko usenze sibe ngabakho wena kuba sikucela oko egameni lemfana uYesu Kristu amen encwadini yamaKorinte isahluko seshumelinani ndinqwenela ukufunda imiqolo embalwa ukuqalisa kumqolo wamashumi amabini anesithathu ndifunda oku nguPaulos ethetha kwibandla laseKorinte kuba ndakwamkela kuyo inkosi oko ndikunikeleleyo nokuninikela kuni okokuba inkosi uYesu kwangobusuku eyanikelwa ngayo yathabatha isonka yaza yakuba ibulele yasiqhekeza yaze yathi thabathani kwaye nidle ngumzimba wam owaphulelwe nina oku kwenzeleni ukundikhumbula kwangokunjalo yathabatha nayo indebe kwaye emva kokuba idlile yathabatha indebe kodwa xana wayedlile ndixoleleni mandiphinde ndiyifunde kwangokunjalo yona kananjalo yathabatha indebe kwaye emveni kokuba idlile yathi le ndebe ingumnqophiso omtsha osegazini lam kwenzeleni oku kukhumbula ngamaxesha onke enisukubani kusela oku kwenzeleni ukundikhumbula ngamaxesha onke nisidla esisonka kwaye nisela le ndebe niyakwazisa kwangaphambili ukufa kwenkosi ide ifike ngoko ke osukuba esidla esisonka ayisele indebe yenkosi ngokungafanelekanga woba netyala kumzimba negazi lenkosi ke makazicikide ngokwakhe umntu aze ngokunjalo adle kwisonka asele kwindebe leyo kuba lowo udlayo uselayo ngokungafanelekileyo uzidlela aziselele ukugwetya kwakhe engawucaluli umzimba wenkosi ngenxa yoku baninzi phakathi kwenu abagulayo nabaswele amandla abaninzi balele ukufa kuba xa besizicalula ngokunokwethu ngesiba asigwetywa sigwetywa nje ke siyaqeqeshwa inkosi ukuze singasingelwa phantsi ndawonye nehlabathi ngoko ke bazalwane bam xa nanihlangana ndawonye ukuba nidle lindanani kwaye ukuba ubani ulambile makadle ekhaya ukuze ningahlanganeli ukugwetywa eziseleyo ke iindawo ndozilungisa xa ndithe ndafika njengoko ndicinga ngoku elona xesha lindilisekileyo kubhaliwe kananjalo ukubana xana lo mthendeleko waqalayo ukunikezwa kunye nohlambo lweenyawo oko sifanele sikutsibe ngobo busuku ngokuba asinamanzi amanzi acinyiwe kwaye asikhange sibe nazo kwa izindlu zangasese ngobu busuku ngokuba baya bafuneka bayixokomezelele kunye ngendlela engcono abakwazileyo ukwenzela thina sibe nale nkonzo ngobu busuku kodwa siyakwenza njengokuba benzile but ndiyakholelwa uLuka uyivakalisile okokuba baye bacula iculo baze baphuma kodwa niyakwazi ukuba oko kumele ntoni na niyayazi ekuqalekeni xana lo myalelo waqalayo ukwenziwa kwaSirayeli ezantsi eyiphutha babesendleleni yabo ukuya kwilizwe lesithembiso kwaye oko koko siziva ngokufana nako ngobu busuku okokuba sisendleleni eya ezweni lesithembiso kwaye uhambo lulele ngaphambi kwethu kwaye babe nomqondiso wokuba xana ingelosi yokufa isondele ukuba kufanele kubekho igazi emnyango okanye unyana omdala okanye umntwana omdala wayesifa endlini ingcinga yayikuba kwaye intsingiselo eyona eyayiyiyo kuqala qaba igazi ngaba niqwalasele indlela uPaulus awayibeka ngayo apha ukuba nabani uthi adle ngokungafanelekanga uzidlela kwaye uziselela umgwebo ekubeni engawucaluli umzimba wenkosi oko kuthetha into ekwana okwakufa ukufa ngokomoya ulele phezu komntu oya kuxhamla kwisidlo sangokuhlwa senkosi ngokungafanelekanga oko kuya kuba ukusela nokuqhubeka nokuphila ngendlela yehlabathi uze kwisithebe senkosi. Asifanele sikwenze oko. Ngoku masicoce inhliziyo zethu kwaye sicoce izandla zethu neengqondo zethu ekucingeni okubi ukuze sibe nokuza esithebeni senkosi ngembeko nobungcwele. Njengoko sisazi ukuba sizinxulumanisa nedini lethu uKristu Yesu, lowo ukuphela kosindiso lwethu. Kwaye ngoku ngobu busuku indlela esikwenza ngayo oko. Enye yamadoda amakhulu ima apha umzalwana uZabel kwaye ndicinga zalwana uZabel ngobu busuku ukuba ungabiza ukusuka eqongeni kuqala ukuze abo bantu bangeza ukusuka eqongeni baze benze umgca kuqala apha ukuba uya kuyenza.
Now, Brother Zabel will direct you in a few moments as soon as we make the blessing upon the communion.
Ngoku umzalwane uZabel uza kunalathisa yimizuzu yembalwa kwamsinya sisenza intsikelelo phezu komthendeleko. Esi songa sekosha senziwe ngamaKristu, sisonga esingenagwele. Kwaye ukubani yakusiqaphela, xana usibeka emlonyeni wakho, singqwabalala kakhulu, sikrakra, sishwabene kwaye saphukile, sixubene. Oko kuthetha ukwaphuka umzimba onakalisiweyo wenkosi yethu uYesu. Oh, xana ndicinga ngayo, intliziyo yam ikhangeleka itsiba ukubetha. Xana ndicinga ukuba waxovulwa kwaye watyunyuzwa kwaye wabethwa unyana omsulwa kaThixo, ingaba niyayazi kutheni wakwenzayo oko? Ngokuba ndandinetyala kwaye yena waba ndim umoni ukuze mna ngedini lakhe ndibe nokufaniswa naye unyana kaThixo. Elinjani idini? Masithobise iintloko zethu. Thixo ongoyena ungcwele, njengoko ndibambile kule tshatha yentsimbi ngobu busuku, esi sonka esimele owaphulweyo waxovulwa watyunyuzwa wabethwa umzimba wenkosi yethu apho laa mprofeti wadandulukayo, wahlatywa ngenxa yezono zethu, watyunyuzwa ngenxa yezikrekro zethu, ubetho lokuba sibe noxolo lwaba phezu kwakhe, kwaye ngemivumba yakhe saphiliswa. Oh, indlela esikukhumbula ngayo oko Nkosi, njengoko ndizibophelela kwela dini ngobo busuku kunye nesi sihlwele ngokunjalo Nkosi kulo idini. Sanga singakhumbula inkosi yethu ukufa kwayo nokutyatyulwa kwayo kunye nako konke oko yagqitha kuko ngenxa yethu, njengoko sithabathela esi sonka emilonyeni yethu. Thixo, singabantu abangafanelekanga, asifanelekanga kwenjalo into engcwele. Yenza ubungcwele bakho Nkosi, ubukhona bakho negazi lakho licoce iintliziyo zethu, kwaye njengoko sisamkela sanga singagqiba ezingqondweni zethu ukukhonza yena lonke ixesha emini nasebusuku yonke imihle yobomi bethu. Ngoku ngcwalisa esi sonka ukwenzela injongo yaso yokusisebenzisa, sicela egameni likaYesu. Amen. Kwaye ndibambe oku ezandleni zam njengamashumi amathathu malunga namashumi amathathu anesithathu eminyaka yokukhonza endithenda khonza inkosi yam, kwaye ndineentloni ngesiqu sam. Kodwa ndicinga bendiya kwenza ntoni ukuba bendinamathontsi amabini egazi lakhe ndiwabambe esandleni sam ngobu busuku? Bendiya kwenza ntoni ngalo? Kodwa niyayazi, ndibe nako ezandleni zam ngobu busuku emehlweni akhe okukhulu okuthengwe ligazi lakhe, ibandla lakhe. Ke xana ndibambe oku kunye ngencindi yezidiliya, ndicinga ngokuya. Wathi, andiyikuphinda ndisele kwisiqhamo solo mdiliya de ndiwusele kunye nani ngokutsha ebukumkanini bukabawo wam. Ngoko qaphelani okokuba emveni kwemfazwe yesono iphelile, into yokuqala esiyenzayo xana sibetha kwelinye icala kukuthabatha umthendeleko, isidlo sangokuhlwa senkosi. Kwaye masiqubudeni iintloko zethu ngoku ngelixa sisikelela le wayini. bawethu wasezulwini. Xa ndicinga njengoko ndibambele wayini apha emele igazi likaYesu, indlela ekuthi ngokumpompoza kwelaa gazi izono zam zimkile, zibekwe kulwandle lokulibala kwaye zingasayi kuphinda zikhunjulwe. Kwaye ngeli gazi inkwenkwe efayo ngenye imini ilele ngaphaya esibhedlela kwaye wena wandisindisa. Oh Thixo, indlela endikubulela ngayo wena Nkosi. Kwaye ngoko undinike umyalelo ngomoya oyingcwele ukukhokelela abantu eCalvary nokubabonisa indlela eya ekhaya. Enkosi kuwe bawo, kwaye ngoku ngcwalisa le wayini ukwenzela injongo yokuyisebenzisa, kwaye wanga wonke umntu othabatha inxaxheba kulo mthendeleko ngobu busuku angamkela akamoya nawenyama amandla ukwenzela uhambo olulele ngaphambili. Kuba sikucela egameni likaYesu. Amen. Ukuma apha nokubukela amasapho engena, kwaye leyo yindlela eya kuba yiyo ngenye yezimini. Imizalwana ngemizalwane, uluhlu ngoluhlu, iqela ngeqela, omnye ngamnye. Xana sihlangana naye, elinjani ixesha eliya kuba lilo? Xana bonke ubomi boluntu obebuphezu komhlaba obuthe bakholelwa kuye kwaye bamthemba buya kuhlangana phayanga lamhla, ayikuba yemangalisayo. Sifanele sitsibe uhlambo lwenyawo ngobo busuku ngenxa yamanzi. Asinazindawo zaneleyo kanye ngoku, kwaye ziya kulungiswa kwamsinyane siyathemba. Bayaqhubekeka kakuhle kwaye besebenza ngokukhawuleza kumnquba omtsha. Ngenye indlela ndicinga ukuba oku ngokufaneleke kakhulu ukuba nomthendeleko ekuqaleni konyaka ngolu hlobo ngeli xesha lobusuku. Ngoku nina abasuka ngaphandle edolophini, qhubani ngononophelo kakhulu ngomso njengoko nigoduka. Wanga uThixo angaba nani, kwaye nina apha basekhaya kufutshane uThixo abe nani kwaye anincede. Kwaye ngoku iNkosi ithandile, kwaye ndifanele ndimke ukwenzela lo mhlangano ulandelayo phezulu eArizona. Kwaye ngoku ukuba uThixo uthandile, ndiza kubuya ndibe nani kwakhona ukwenzela amatywini asixhenxe, kwaye njengoko bendithembisile. Ndinqwenela ngokuqinisekileyo imithandazo yenu, ndinidinga kakubi kakhulu. Ke musani ukulibala ukundithandazela, kwaye yanga yonke into inganihambela kakuhle. Kwaye ngokuqinisekileyo ndiya kuncoma ukuba khona kwenu nendlela enithe naphulaphula koko ndithe ndakuthetha kwivangeli. Ndiyakholwa ukuba senza inguqu ngoku, kwaye ndibulela nina ngobubele benu. Kwaye abaninzi benu baqhuba iimayile neemayile ukuza kuva umntu olula njengam ndizama ukuzisa ilizwi likaThixo. Qinisekile ibe iyinto engaphezu kunoko eniza kuyiphulaphula ngaphandle kwam, ngokuba andinanto endinokuyizisa. Andifundanga, andibalulekanga, akukho nto malunga nam. Ngoko xana ndibona abantu beqhuba amakhulu namakhulu eemayile baze bame kwaye balinde apha ngentsimbi yesibini ekuseni, ibingeyonto ebendinayo. NguKristu, ndivuya kakhulu. Niyamthanda yena, kwaye ndiyamthanda yena nam, kwaye sonke siyamthanda. Kwaye ngenxa yokuba simthanda, asisokuze kufuneke sahlukane. Singahlukana kwethutyana elincinane apha njengoko ixesha liqhubeka, kodwa siya kuhlangana kwakhona. Ibe ilibhongo lam nje ukuzama ukukhokelela abantu kulandawo. Kwaye ngoku ukuqalisa unyaka omtsha ndifuna ukuthi hayi vuyo lonyaka omtsha kuni ndifuna ukutsho oku kuni uThixo anisikelele kwaye ukuba uyakwenza oko kuko konke eniya kukudinga ukwenzela unyaka ozayo kwaye ndiyathemba ukuba uya kuyenza kwaye mna ngoba balo lakhe siza kuzama kulo nyaka ulandelayo uya kundigcina anigcine ngoba balo lakhe ndiyathemba ndingumalusi ongcono kulo nyaka uzayo kunokuba ndiye ndanjalo kulo nyaka ndiyathemba ndiya kuba ngumkhonzi ongcono kuKristu ndiya kuzama ngamandla ukuhlalela kufutshane ndinyaniseke ngokungaphezulu ukuzisa umyalezo njengokuba yena endinika ndiya kuzisa wona kuni ngokungcono endinokuba nako ndingabambi into ayakuthi yena afune ukuninika ndiyakwenza konke oko endikwaziyo kwenziwa njani kwaye ndiyayazi ukuba nivakalelwa ngendlela ekwanye nivakalelwa ukuba sonke sifuna ukusebenza ngokuhlangeneyo ngoku kuba izikhanyiso zangokuhlwa ziba mfiliba kwaye ilanga selatshonayo umhlaba uyaphola siyakwazi oko ngokwasemoyeni ukuthetha ibandla liyaphola kwaye imvuselelo igqithile asiyazi elandelayo kodwa siza kuthemba uThixo ngaloo nto nantoni na eyiyo kwaye ngoku njengoko ngamanye amaxesha ndifuna nikhumbule ukuba umnquba apha unoyena ungcono wabelusi abakhoyo ehlabathini umzalwane uOman Neville indoda enobuThixo indoda elungileyo kwaye xana ndingekho umzalwane uNeville uphethe ngokupheleleyo njengokufana nokuba bendilapha amathenjwa amadikoni kunye nanjalo njalo makahlale kwizikhundla zawo njengoko esenza kwaye lona kundlunkulu apha kulapho simise khona kanye apha uBilly Paul akasayi kuba namphaya kuphela nje ukwenzela umhlangano uya kuba ebuyela emva apha umsebenzi kunye nako konke kuyenzeka kanye apha njengokufanayo nje ukumka apha oko akuthethi ukuba ndiyanishiya ndiyahamba nje niyaqonda ngumbono nje andiyazi uthetha ntoni ndiyathemba kwaye ndiyakholwa ukuba kuya kuba kokokwenzela ngcono ibandla lonke kwaye ndiyayazi kuya kuba ngcono kuthi sonke ukuba silandela inkokhelo yenkosi kuba konke esikwaziyo kwenziwa njani akululanga kum ndiyakhumbula ngaxesha lithile ngaphambili kwafuneka ndimke ebandleni apha abanye boomadala baya kukhumbula oko indlela endandingakwazi nje ukuyenza ndiyabathanda abantu xana ndandiyinkwenkwe encinci ndandingathandwa kungekho mntu undikhathaleleyo xana ndandiyintwana kwaye xana ndafumanisayo ukuba umntu othile wayendithanda ndacinga ndifuna ukuba fela kwaye ngoku ngokuba umntu othile uyakuthanda umntu othile ukukhathalela ndandikhwela ngelinye ixesha epalini kwaye igwegwe lam laphuncuka kwipali endala yomsedare kwaye isiqhoboshi sasiphezulu ngasentla ndaze ndayibetha ngemviko yam ndaze ndaguquka ndawa malunga neenyawo ezilishumi elinesihlanu ndaze ndabambeka ngeengalo zam inenekazi lakhwaza kwaye ngahlobo luthile lazimpambatha ngokufana nokuya ndasoloko ndilithanda ela nenekazi lakhathala wayengumntu othile owakhathalayo kwaye ndasoloko ndicinga nabani owandikhathalelayo yabathanda kwaye apha ngelinye ixesha ndandisedolophini ndandicinga ngemihla eyayiqhele ukuba yiyo noko uThixo awandenzela kona kwaye ngokuqinisekileyo ndikuxabisile kwaye ndiyanibulela ngothando lwenu nobudlelwane kwaye andisokuze ndizame ukunikhokelela ngokungalunganga iyakusoloko isiba indlela elungileyo okungcono kokwazi kwam kwaye ndithabatheleni kokubhaliweyo andizange ndatsho nantoni malunga nesiqu sam ibe isoloko inguYesu Kristu yabona yabona ndizame ukuhlala nje kufutshane nelizwi lakhe njengoko ndisazi kuhlalwa njani ukunikhokela nokuninqwanqwadela kule ndawo kwaye ndininikela ngoku ezandleni zikamzalwane uNeville kuqala ezandleni zikaThixo kuze emva koko esandleni esikhathalayo sikamzalwane uNeville ukwalusa ibandla nokujonga ilifa ndide ndibe nokuba nalo mhlangano kwaye ndibuyele kuni kwakhona endithembayo ukuba ngela xesha ndinganizisela isityhilelo esikhulu esisuka kuThixo esiya kwenza imincili yonke intliziyo kwaye sizukise ibandla likaThixo siqhele ukuthabatha umthendeleko andifuni ukutsho ngakumbi niyayazi ndivakalelwa kanjani kwaye ndicinga ingoma esifanele siyicule kanye ngoku ukholo lam lukhangele kuwe wena mvana yeCalvary Kwaye ngelixa sisima sicula masiqhawule izandla omnye nomnye size sithi uThixo akusikelele. Thixo akusikelele mzalwana, Thixo akusikelele dade, Thixo akusikelele dade, Thixo akusikelele mzalwana. Ngoku masiphakamiseleni kuye izandla zethu. Sihlangane masicule side sihlangane kwakho wonke umuntu ngoku angene Masithobiseni inhloko zethu ngoku. Mzalwane uNeville, kutheni akunakusindulula ngomthandazo? Uthixo akusikelele.